Couple jam the call.
Tu la suba bastina, a bastina, bastina, bastina.
Un foco.
Sapu juice. Nini kuta na kwa kabla juice. Tunya kushupa ya papa juice. Ufanya kumapazi taka nguruwele. Kama ya kayo, itata siwale.
Unyu inepano I'm the bad news. Aninuli sa shot to maluti. Tunya supa ni wini telusi. Beba tiba chili bali lusi.
Mwambe ni kwa tako tenda. Oporenti na kwa tako tenda. Nimbisha, jukuleni. Beru muneli inepano jukuleni.
Abona bajani babu ya bakaruisha. Ukunguisha ni yonse baruisha. Bali papara ni kwe bakaruisha. Mitu finger tatula boku wala ingisha.
Kutu boy, kena chitongo. Felix Wintore isha za katongo. Gala pena, iskando. Iha kosa, tulanga nikando.
Ustuki ni jimbu ya maola. Opo na suma pafuma Coca-Cola. Blood on blood, tuna chukuchi mkwena. 6 PC, anda kulioko tarabwela.
Nisu fankana, mafansundeni. Wepa shankana, lewa mundeni. Yawa tuwada, wali vangeni. Tunyandaruwada, ya vangeni.
Hey, I'm the legend, titaba ufwapo. Mwana banana, bebe baka ngufwapo. Ni oma putu wa ishapo. Na mwana mulolo juna shupa.
Lengo, tocha, nani mupele, koko meto tocha. Mukama kafora 5. Yanseri wale haiku kwa njifaili.
Hey, katuni mufinde akisanga babuni. Nakareta leta kakoni. Iye yeah, ati, saba salenda. Awe katu wape juicy ya mchemba.
Koma, muka salenda. Bakorwe, muka salenda.
Takupita hapa wapita tawa pita. Time with mana yuwe ishi benshinda.
Ere kuchunga na anja ere.
You wanna know why they call me juice? I don't give a for a jingo kyo chita wishi.
Ewa kopa, inashitarela.
Mpaka pama yu, yu patari yu kubalala.
Ewa joli, mpaka na chubungu lupe.
Kwezie chimo inashirusa iwe.
Sok sok weshete, bossi leti. Ele toki, kari kari zashan. Mayo mana niko, chimu supa. Boss banale, biggie monster. Bini le boy, bashin janji. Amo chupa wae.
Couple jams the
Jin Bizon production.